na 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 na
Baga, baga, only
Una situli, sipewi nafasi ya kuenjoy Ama sipati, tabu cha mapenzi sijelewa story Mie, ama nyota yangu siya kupendwa Ama mpoleno unaniponza Nikijaribu kupenda pena Moyo wangu napata vidonda Nifanye nini, moyo mpate pumziko Iwe na amani, amani baki tu singo Moyo ushachoka viraka kushona shona Taili kila siku pancha vipi nitapona Na mini tulie Ipumzishe moyo Lada duniani hakuna fungu langu Ipumzishe moyo Lada na bosi mapo wajapanga mungu Ipumzishe moyo Au labda shida kipato changu Ipumzishe moyo Misiwa bara wala visiwani Pezi mbona limeni dodea Akhera sipo wala duniani Siwa kuzama wala kuolea Napenda kweli wala si pretendi Lakini nambulia ushezi Pezi mkatembwe mweza mblubendi Haisaidi kama upendwi upendwi Mapenzi mapenzi siwezi mi Mada Seke tu mimi Moyo ushachoka viraka kushona shona Taili kila siku pancha vipi nitapona Na mini tulie Nipumzishe moyo Sina amani kabisa Moyo nadunda kama unataka kutoka Nipumzishe moyo
Baga on the hit.